feel free. Take a video na post pale NGC. Jina ni Cantel, kurapsi ni talenji. Anguka now. Anguka now, check it. Anguka now, twende down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Kuliza pesa alafu, one leg. Anguka now, one leg. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka now.
Anguka nayo kama uko na new catch Anguka nayo kuna party na magwash Anguka nayo round 2 kwa hii bash Anguka nayo ati, anguka nayo ati Anguka nayo, anguka nayo Anguka nayo ati Ati, anguka nayo Ati, anguka nayo Na katika msupa we banjuka Cheza chini kukondezo madhuta Anguka nayo baby galusha itika Ndagi mdagi matisho za wadagis